kuthi uyinsizwa wena awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena kuthi uyinsizwa wena awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena
kuthi uyinsizwa wena
awushelo wanu
kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu kuthi uyinsizwa
wena kuthi uyinsizwa wena awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena kuthi uyinsizwa wena awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena
kuthi uyinsizwa
mama
awushelo wanu kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu kuthi
uyinsizwa wena
kuthi uyinsizwa
wena
awushelo wanu kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu
kuthi uyinsizwa wena
wena
awushelo wanu
kuthi uyinsizwa wena
kuthi uyinsizwa
kuthi awushelo wanu
kuthi uyinsizwa wena
uyinsizwa
wena
awushelo wanu kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu
kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena kuthi uyinsizwa awushelo wanu kuthi uyinsizwa wena
kuthi uyinsizwa
wena
awushelo wanu kuthi uyinsizwa kuthi uyinsizwa awushelo wanu kuthi uyinsizwa
inkulu na bathula madoda washuthi singitha inkulu na bathula madoda washuthi